ngakhuliswa umama isimekhaya singesihle. Yeah. Ngakhuliswa umama isimekhaya singesihle. Yeah. Ngakhuliswa umama isimekhaya singesihle. Yeah. Ekhaya kukaDlunga shiyo baba ngisemncane bo. Ngakhuliswa umama isimekhaya singesihle. Yeah.
Kuthwa ngunina
ngakhuliswa umama isimekhaya singesihle. Yeah. Ekhaya kukaDlunga shiyo baba ngisemncane bo. Ngakhuliswa umama isimekhaya singesihle. Yeah. Ekhaya kukaDlunga shiyo baba ngisemncane bo. Ngakhuliswa umama isimekhaya singesihle. Yeah. Ekhaya kukaDlunga shiyo baba ngisemncane.